Come on, they nama.
What y'all got what say?
Come on, they nuka.
What y'all got what say?
Come on, they nama.
What y'all got what say?
Come on, they nuka.
Yeah.
Hey, tembe. Kila moja leo anywe, anywe. Ya kibosho ya machame, chame. Pali ni rabure na tuzame, zame. Na mwona manka akiwa na babu. Kajichanganya kauza kigu. Kuna wakimbiza wachaga supo juu eh. Na mika nimesha timba moshi kweli ya patoshi.
Cheza kichagare, hamona inama. Cheza kichagare, hamona inuka. Cheza kichagare, hamona inama. Cheza kichagare, hamona inuka.
Disemba hii, lazima nende moshi.
Disemba hii, lazima nende moshi.
Disemba hii, lazima nende moshi. Wachaga wose, lazima twende moshi.
Disemba hii, lazima nende moshi.
Disemba hii, lazima nende moshi.
Disemba hii, lazima nende moshi.
Wachaga wose, lazima twende moshi.
Watoto wa kichaga tuko serious. Tuko serious, tuna make money, tuko curious. Tuko curious, atupendi uboya, boya. Na mishe zinasoma siyo hola. After money kama manka wa machame. Haya wote tuhame, wapi tukutane. Mosh, kama haitoshi. Style za kichagare, watu wanapare. Mangini ya tare.
Mangini ya tare. Mangini ya tare.
Cheza kichagare, hamona inama.
Cheza kichagare, hamona inuka.
Cheza kichagare, hamona inama.
Cheza kichagare, hamona inuka.
Disemba hii, lazima nende moshi.
Disemba hii, lazima nende moshi.
Disemba hii, lazima nende moshi.
Wachaga wose, lazima twende moshi.
Disemba hii, lazima nende moshi.
Disemba hii, lazima nende moshi.
Disemba hii, lazima nende moshi.
Wachaga wose, lazima twende moshi.
National business.